Alarba sappo e tati lewru mai hitande duubi ujunaji e lasso yande joyi e mintaji sappo e joyi habaruji studio Kalangu e fulfulde dimi Ali Nyalli Abdul Mumini yottinta e moɗon. Sembe habaruji meɗen hande haalando gartirol ɓolum andinore haɗude himɓe huɓere ñama wurtade jamma kam fuu e pirtol julirɗe e dewirɗe tawaɗe nder reedu leydi Niger de ɓeydake seɗɗa en nanan ko himɓe biyata dow majju. En kala nduni fa handen dor nyaloma batu ittanaɗo rewɓe leydi Niger gam jinganade hakke mumen. En nanandu ko rewɓe tidin tawaton en dan région muɗum gonno gaɗa gam humtude hajuji mumen. Yewtere pindinol meɗen hande studio Kalangu waɗan dow tariki Aissata Kadijo debbo leydi Niger arano latiɗo député ɗo andan nder leydi meɗen. Kenga gomnati leydi Niger adi laabi firtude julirɗe kam fuu e dewirɗe tawaɗe nder reedu leydi Niger andinore du haɗude himɓe wurtade jamma kandu wartirama ɓolum himɓe huɓere ñamede du ni nani belɗum adol laabi ɗi endan gande en daari ni ɗi ballira himɓe ɓe endan gaɗa nafilaji mumen no haniri misali nder wakkati kiyamun leni o endan mo taweɗen gam ɓeydari sekkettinoɗen koɓe mabɓe mbi'i Moussa Hassan gam famtinde himɓe.
Miɗen tawa nder welo welo amma wona gam maɓɓol nimɓe to mburto jamma jenga yasin ɗum ittama watta ko nimɓe miila coronavirus on hantino ñawgunno ɗo amma min mbawta joddi mu ɗo tanade maɓɓol to nimɓe mburto fuudu balɗe sappo keraniɗe suumayere nde no balɗe noon ɗe neɗɗo jabante sanne hawtade e jemma lele tergadir
ittol couvre feu ɗum woni dambol gallude ñame ɗum hunde lobbernoom yaade e jaama aare fu nder gurdam muɗum en mi e hoore am weeli kan sanne ko nammi ɗum ko ɓeydi welde kam woni himɓe heɓan waɗa iidi muɗum en ko hani woni himɓe tinno tokka laabi ɗi laamu leydi joƴƴinɗi endam sabu himɓe fama corona ono ɗon koy
tenda e corona akoy tawa
komin gari nadde ɗum hunde noon ko wooɗi sanne ittol maɓɓol nimɓe to mburto jemma ɗum nimɓe keɓan laawol juuleede tiyamu leli eko nandi e mum dey koɓe mbi nimɓe gatta caka mu'en métre goto on wona hunde ko hoyi noon fa.
Subaka o Moktar Mamoudou arriɗo hawji huɓere ñamay ardi golle puufol safare to anden nder julirde mawne jumɓa ɗo anden ñamay golle ɗe du ni no gaɗawte nder dewirɗe tawaɗe nder ñamay ɗo anden fu anden Moktar Mamoudou o du ni wi'i ko golle ɗen ɗon no gaɗe noon dalila pirtol nokkuje ɗe anden gan ɓeydade sey nanen nani ko wi gam ɓeydade sekkettinoɗen ko wi Moussa Hassan gam famtinde himɓe.
Subana o min kawri himɓe amin gam min puɗɗa wattango julurɗe ngallu ñamay safare ko warata awdiri na walla kan min puɗɗirana julurde mawne min cendana himɓe amin cendanɗe joyi nder arrondissement joyi ɗin fu min gaɗi fonditol ngol min puɗɗirta julurɗe mawɗe ɗen e pamari go min pantini himɓe tawaɓe nder ɓangeje ɗen gollida e sarwusiji joɗɗinaɗi nder ɓangeje ɗen kawjiɗi o fi laaɓal minen giɗi himɓe paama ɗowtanodu laabi ɗi gomnati joɗɗini gam hisa ñawgu gaɗa gattol safare nder jurulɗe kulle no resete ko lotirte juuɗe keerol to himɓe kawrata hano nder jurulɗe he nder église en de miɗo miija batuji ko dewgal na larmu no seedi e to lamɗo rewete ɗi kawta delle handa ɗi fonde
hano no andinore ministére cellal himɓe leydi Niger haaliri ɗum ni nanguɓe heewɓe ñaw coronavirus lasoɗi ɗo gon keɓa ton endan kenga wakkati ɗum ƴewtinno cellal himɓe cikkaɓe goɗon himɓe waɗoɓe himɓe lasoy tato e nayo miccintinen himɓe duni ko illa ñaw coronavirus gu wangi ɗo enda nder leydi Niger himɓe cikkaɓe waɗoɓe himɓe ujunaji tato e keme jo e lasoy tato e sappo e goho cellal mumen darowa nder mabɓe du ɗum heeɓi himɓe keme jeetato e woygu e nayo tawraɓe ɓe ñaw coronavirus gu enda himɓe lasoyɗi ɗo e jeɗɗo mayi nder mabɓe nder wakkati mo kaletan o duni himɓe hemre e woygu e jeenawo gonno ñawto himɓe keme jeegom e laso ɗiɗi e jeetati ñawtade ɗi ñaw coronavirus gu enda nde darini hande ɗum waɗi wakkati ko région zender o endan kan laati nokkure ɗiɗo ɓere to raɓu ñaw coronavirus gu ɓurri sembe ɗo enden nder leydi Niger ɗum du saabi ko ɗum ummini loktoroɓe gomɓe jeeha ton endan gam wallirode loktoroɓe tawaɓe ton enden zender Issa Moussa gouverneur région zender kanko du ardi comité cingaɗo ton enden nder région zender gam ɗuɗu widirde raɓu ñaw coronavirus gu Issa Moussa WHO du ni wi he gide mum rafido tanade labi cingade di andan ga hisinde himbe rawo nyaw coronavirus gu kandi waddi hukki sembera bu gudo andan der cakantar har dan dan nani ko wi Mustafa Mamman Sani gam famtinde himbe
min jetta ka fa eto sembe wattete nimbe tilsinede famasal hebe amma idum mettini hande se jawama ngam labi ko jaadi gongala no gollire lotol juude e katare fa laaba e fuddode mum nimbe gattana dum sembe min jidu der nokkuje to min gatti to juude lotirte den ngala no ngolla sumre du abada sulay nimbe seni min koji far batuji dom do lamru dewgal na mayde nimbe ne tokkiti fa hande hawrude kam fu e hawra juula der juulirde sayani julde jumma tan woni wala na wade le juulirde den amma dum fu haday na ko nimbe tawa le to tawa do hande
ala kel nu som
der andi noore Médecins Sans Frontières kenga sappo e go lewru me hitan duubu junaaji di e laso fedde de wi ko kam firti no kure to nyawirbe nyaw coronavirus do der hubere nyame garta nyawte der hôpital Amirou Boubacar Diallo to andan no kure de tawa lecce du ko watta lecce woygu gatta der no kure de han fedde de du haliri fa hande yaade yeso dum wawi be dudde lecce dan dan faade jotto lecce hamre no kure de du ni do jonde hore mun tawa gam wallirde gomnati leydi Niger du wiida nyaw coronavirus gu anda gada te kaki gom gada ki do sigari fa dum wurtini dum wi ko sigari no tawra kulle bawde durwi didde rabu nyaw coronavirus gu anda habaru o sankitama do internet company ji kadoji sigari fu dalila majundu wadi ko fedde indirade SOS tabagisme Niger hano fedde leydi Niger durwi dande ko watta jadde sigari acciama watti dane elade e gomnati de wi du fahanden ko company ji di lumakum en ni gonno tafa wada sembe gam be dari sekettino dan yewtere de Mariam Kenda Siriani en
himbe jo en ande leydi France be kolli wiide ke taba sigari jarte kaka ko natte bandu jomun dum no way habdude coronavirus fedde be tende science et avenir wurtini dum hala kadu konnan durudobe jarul taba leydi Niger be bi be jarraki do makka sauna inusa horejo de do fedde o wi
les premières alertes
andinoje arane de fedde leydi duniyar hawjinde filla cellal bibbe adama be wadi kan woni yarobe sigari be bura hulanede rabu nyawuji chatudi ano coronavirus
lié au covid-19
coronavirus sembe mudum fu warena hala buche bibbe adama professeur Saidou Mamadou Loktorojo mawdo andudo fi majum o motawa jati e le committee kawjido duggol e coronavirus der leydi men Niger
si jamais un tuberculeux
seni do jindo nangi nyaw coronavirus kan dum buri sattude e mun sanne
clinique
professeur Saidou o holli du tondi ko taba wattato e neddo dum wawata coronavirus
la nicotine
vient kulle tawade der taba sigari den gartana kokka bibbe nyawden sembe e nadde der bandu gam bi nyaw goto de nati der bandu no haje wadde bononda
pour régénérer
do leydi Niger do himbe hemer fu no gay dido won ko yarto taba sigari ko wurti e le jande wadane dubinade e jago der leydi men Niger fedde leydi Niger ndaro fila cella bibbe adama be kanyon ko wadi e der halaka science et avenir hali no wawi jarol taba sigari beydo alla e coronavirus o
tiddaw hano fedde rewbe ton anden tawander hubere abakle region taw ton anden nyinyi sanne der gadol cuku anden projet indirado piska kan wonno wallirabe der golle de anden hande ni de rewbe be anden wadi an rewbe laso e ko deki cingube gollede ko e mu enno gada cuku anden ga hebude ko humta hajuju mabbe gam be dari sekettino de cheda ku gu rakiya arido fedde tiddaw de wadani rakiya arami wakati tawano ton anden tawade le hiraru
to enzu ita piska
ta piska walliri min enai dimin gadirta cuku min chonna golle tuku sayni min jetta Allah basu gon fuoni wala gawno wonno yehira no hidira afami min sottatana gotel fu hermi wakati ju gondo no ba jaccha sayde neddo domi resa cede mu de wadi wakati na balde den ko jonka wara hoja den gada mu giddo gondo resa cede mu ni dum wontiri
shugatur hakan gana
suma yere ni hande nden dari woddino wi jamma hande o wandan duka der mun non feccerta taberde nden fuddote feccerde de der mun julbe bi'a tittinkino gada golle lobbe be tinnobe nafo der mayre du kiyamul leni e jamma lailatul qadr tafete der majundu fa hande der wakkati o do ni himbe jamma woni der wakkati rabu nyaw coronavirus gu no wi'a julbe gada nani pamtinol gol docteur Boubacar Touré mo association islamique wadani Habibou Garba gan habitide ko himbe
À partir de cette nuit, le musulman doit
Nous de handen jamma o aslam en no kani wakkilade e lamɗo subhanahu wa taala e gaden du hebbinde julde hebbinde du konnani jande qur'ana e wadde sadakaji sanne e walu tuggol himɓe ɓe gala sembe nonno du konnani jomu no wawi dambade e nder julirɗe fisibilillahi gam batte laaɓa waɗa du konnan golle ɗe allah yiɗi sen tawama hande nde joɗogol e julude hoya neɗɗo wawi wadde ɗum nder wuuro muɗum nder suudu mum gon to hetto sengo hebbina juule sanne hebbina du konnani kulle lobbe ko hani fu balɗe sappo cakitiɗe lewru sumayɗe e nder mum tawa jamma leylatul qadr no du konnannoɗa allah sallallahu alayhi wa sallama janguini en kinnoɗe ɗen mbiya
allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fafu anna.
Salamu alaikum Modibbo.
Wa alaikum assalam Hajiya.
Modibbo wari ugo on do nyagu coronavirus nato. Mi diga no yan do'a o mi ibibbe am kam men kisa nyagu.
Hana ko darta filla nyaw coronavirus ngu mine Modibbaabe e koy ami min kebi habaruji e ekintinol do magu ko pecci dammi ema.
Ha mi yetti sanne imi hettini on.
Gina ni ko nimbe kaani paamana woni nyawgo subay fey goto no diina ma laati hen fu en kaalam farto diina don do nyaw coronavirus ngu don hebirta lawol nangirde nimbe kanjun sabi ko min en jamira alsilamebe acca hawrude juula nokku goto dum du gam hisinde nimbe nyawgunno
ah kenan dum hebude motsola onno
denne jo en ande do cellal nimbe jamiri nimbe loota juude mu en faalaabe kaataare ngatta ndiyam alcool da dojjina dili dila der sobudu maada lotira juude ma haataare faalaaba ngatta chakama e nimbe meter goto acca memol hinere e gite ma hunduko acca kadi memol dabbaji burudi de dum tirsi ko memu daadi loota juude ma fala
kenan kanjo woni kebol mosola onno
accon du nyamol nyamduji di benday loton gineji di nyamirdo leymun din accon diludu du hedena fu goddum accon haura wara jodo nokku goto tefa du musuwar ko pi forta danda itti nyittema wana to kebba fu njoppata dum ngatta don leymburi heba ta arabu goddo
sappo e tatui lewru men hitande duuɓi ujuna ɗiɗi e lasso battu ñalowma lasso e jeetata ɓo mo rewɓe ittana ɗo nden nder leydi Niger gam jinganade hakke mumen waɗa ɗo nden ni miccintinen du himɓe ni ko AFN kam woni fedde arandere cingade ɗo nden nder leydi Niger gam jinganade hakke rewɓe hannden du fedde ɗe Aissata Karijo kam woni no ardi fedde ɗe gam andude tariki debbo o se kettinoɗen ko Raylatu Soumana Siriani en ko firta e fulfulde
Aissata Karijo o debbo kam woni go'o laatiɗo député hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e tati secrétaire les bureaux wonno ko o janggi caggal mum noon wonno ko o naati darnade rewɓe nder leydi Niger o naati e feddeteɗo AFN fedde rewɓe leydi Niger caggal mum hawritere leyɗe duniya wi hitande nde resanama gar rewɓe
1974-75
illa hitande ujunere e cama jeenayi e capanɗe jeɗɗi e nayyi worde ujunere e cama jeenayi e capanɗe jeɗɗi e joyi nden muyumi natude hen ɗum woni caggal koƴal laamu seeni kunci nden ɗen fedde gon joɗɗinama de min mola nder mere kano gimi mi wallanɓe e golle fa filla pinni donc hawrine ɗen waɗa timmi e koƴe biyeteɗo Hamsa Siddiku laato secrétaire général se e ji min du ɗuɗɗoɓe muɗum fa hawrine waɗa dewso nden e koƴƴi kan secrétaire général fa yetti hitani ujunere e temedde joynayyi e capanɗe joynayyi yiya jonka mi laato hoorejo AFN hawrine rewɓe Niger
présidente de l'association des femmes du Niger
AFN kawrtar rewɓe leydi Niger no inditirede konna unjar mata naadu konna woybere marga nde singano nde wala e do lawol politique fe gotol yerno Aissata Karijo haliri kanko do arno AFN on endan o wi du hono gomnanti tawado e wakkati mo e laamu wattani fedde nde endan jungo sanne gam batte be gaddana rewɓe mosala e jonde mudum e moƴƴinde gurna mu'en rewɓe hewɓe naati e le gollal hono yaadu yeso leydi far hawrinden endan
création de cette association
do jeɗɗinol hawrine rewɓe leydi Niger président Seni Kunci Allah yafamo mo muyi taw e rewɓe fu kowri hen to ɗum waɗa ɓurdunol fa leñin na har portiki na ko nanni ɗumum denɗe rewɓe fu no nerri fa no woɗi hanne Allah e politiki ɗum seydi rewɓe ɓen laataji goton kadi seni rewɓe no nerri hunde fu wawana ɗum ko e natti fu e gaɗa nde koƴanoymo hoorejo ɗo mbimiɓe watako gam politiki wonmi waɗa mi hoƴani député du mata waɗi golleji ɗi fuɗiɗi mbimi takkuɗo e an o hoƴa horakomo
tu ne peux pas faire d'une pierre deux coups
o tawda kana duuɓi capanɗe jeɗɗi e jeɗɗi gendiraɗo mun kayle mbiyeteɗo Aissata Karijo omo heddodi wattude dimme e dow hawrindeji rewɓe leydi Niger heɓa ɓe jiitana rewɓe hakkeji muɗum en sene tawama ɓe keddake ke be ngala be ngada politiki
bandiraabe hetinibe habaruji studio kalangu handen do tariki Aissata Karijo debbo leydi Niger arano latido député kokol habaruji meden timata amma ko min dilla midan miccintina on ko batu jooda kala studio kalangu handen wadan do lumaku e nawtorade engrais do wandan de leydi meden Fati Zakari kan adoto batugo